Ngũkũhe na ngerekano ya mũndũ wetagwo Esaũ. Maandĩko matwĩraga wega ndonire kĩrathimo gĩithe. Makĩria nĩwe warumirwo akĩrwe gũtũre ngombo nginyagia hĩndĩ ĩrĩa kanoga owe rũhiũ werũĩrĩre.
Ũguo nĩ nginya rĩrĩa kanoga kũheaga ngoro iremithia ĩrĩa ũgatiga kũmĩraga
Maandĩko nĩmo matwĩraga ithe nĩwe wamũtarire akĩmwĩra rĩrĩa kanoga gũtuĩka ngombo ya Jakubu gakanoga gũkirĩrĩria wathagwo nĩ mũrũ wa nyina hĩndĩ ĩyo no rĩa koya rũhiũ erũĩrĩre na hotane.
Ũguo nĩ nginya rĩrĩa kanoga kũheaga ngoro iremithia ĩrĩa ũgatiga kũmĩraga ũndũ tũtingĩhota nĩũkanoga gũkirĩrĩria ũgĩcigana nĩ cigana hĩndĩ ĩyo noguo we ũkahota gũkinyanĩria meri ĩria.
Wĩke ũtuĩria waku harĩ ciana ici cia Isaka. Nũũ watuĩkire ngombo, nũũ warathimirwo mũno? Nĩũkuona Jakubu nĩorire agĩthiĩ gũtuĩka ngombo, Esaũ nake agĩtherema na tĩnĩwe warĩ mũrume.
Ũguo nĩ nginya rĩrĩa kanoga kũheaga ngoro iremithia ĩrĩa ũgatiga kũmĩraga ũndũ tũtingĩhota nĩũkanoga gũkirĩrĩria ũgĩcigana nĩ cigana hĩndĩ ĩyo noguo we ũkahota gũkinyanĩria meri ĩria.
Ũkombo ũrĩa mũingĩ twenaguo nĩ maciaro magwĩtigĩra na kũheaga ngoro itũmi iria igũtũragia thutha. Nongwĩra rĩrĩa we ũkanoga nĩũgetĩkĩra kwĩihũria hĩndĩ ĩyo we nĩũkehĩtĩkia ũrorane na mũtũrĩre.
Ũguo nĩ nginya rĩrĩa ũkanoga kũheaga ngoro iremithia ĩrĩa ũgatiga kũmĩraga ũndũ tũtingĩhota nĩũkanoga gũkirĩrĩria ũgĩcigana nĩ cigana hĩndĩ ĩyo noguo we ũkahota gũkinyanĩria meri ĩria. Ũguo nĩ nginya rĩrĩa ũkanoga kũheaga ngoro iremithia ĩrĩa ũgatiga kũmĩraga ũndũ tũtingĩhota nĩũkanoga gũkirĩrĩria ũgĩcigana nĩ cigana hĩndĩ ĩyo noguo we ũkahota gũkinyanĩria meri ĩria.